Calandania Music Promotion.
Dre.
Exclusive.
Pick up
the
call.
Young Chef,
roll
over.
Young Chef.
Dre.
Yeah,
cool for the five.
Zindawa. Call me Mr. WhatsApp.
Yeah. Hey. Who's got the keys to my jira? Hey. Katumba patukwa na nipokuia. Hey. Kick them strong ni mahia. Hey. We say it's going down over here. Hey.
Kale wango leta kwe mitondo. Hey. Iti manana muchipi na mwichi biongo. Hey. Takuna kula lefwe tatu chimba. Hey. DJ faka kufuli umuko chilimba.
Very humble, weekend mind ishiri mujango. Mudanso one song pa repeati ni samba samba check wikiri na chisira tukiti. Petangala nsaka yetu ni brewery, feeling like a slave mumuko sifulu majuari. Batumba zilipo alikuti bartender, sikamba pa kutwala pati bila matenda.
DJ volume ulunda, di neti pompo fole na punda. Soso vinka mukatushi ni kunga. Soso vina nipaka vale nkumba nje. E life nani kumba kumukambei. O white kalabu kwa tibangeli. Let's make a big seko kwa tibambeni. Na team poshe opo divangeli.
Who's got the keys to my jira? Patumba patu kwa nani pokuia. Kick them strong ni mahia. We say it's going down over here.
Kale wango leta kwe mitondo. Iti manana muchipi na mwichi biongo. Hakuna kula lefwe tatu chimba. DJ faka kufuli umuko chilimba. DJ
Kawa Kawa DJ Kawa 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 Kawa
Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa
Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa
Kawa Kawa Kawa Kawa
Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa
Chipi pidiongo, tiwo mwe kaidi fidiongo. Bakwe vati tuwe kwe milongo. Kaidi lelo tulele la mchongo. Kusheko volume, kusheko walo. Kusheko bakwe vati tufweko. Wise shoko na inenda lyoko. Fona fai pifta na jena washa loko. Tuwale!
Who's got the keys to my jira? Patumba patu kwa nani pokuia. Kick them strong ni mahia. Wise is going down over here.
Leta kwe mitondo. Iti manana muchipi na mwichi biongo. Hakuna kula lefwe tatu chimba. DJ faka kufuli umuko chilimba. DJ
Kawa 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 Kawa
Kawa kufuli umuko chilimba. DJ
Sawa 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 Sawa
Sawa Sawa faka kufuli umuko chilimba.
Black table party venelisa. Waka funza baya iwo sababisa. Waka liku waya waya tiza ficha. Agenda undercover, thinking I'll be getting those numbers at the highway. Ni ghetto of a DJ.
Who's got the keys to my jira? Patumba patukwa na nipokuia. Kick them strong ni mahia. We say it's going down over here.
Kale wango leta kwe mitondo. Iti manana muchipi na mwichi biongo. Hakuna kula lefwe tatu chimba. DJ faka kufuli umuko chilimba. DJ
Kawa 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 Kawa
Kawa Kawa Kawa
Kawa Kawa
Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa Kawa